DJ drama or the bed.
Mzuri kamdori, umenikamata mie.
Mie,
mwali wa kingoni, ushanivuruga mie.
Mie,
sisikina sioni,
umenichanganya moyo.
Wakisema siko mekweko nishakuwa koro.
Mio
sante gasi matata, autonde molo kale mbatata. Ulivo sexu sexu bambata, aina kome tu siti nishaka.
I'm in love, I'm in love.
Nasikia baridi nisha kubeba koti. Na uko nyuma umefungasha kama beba coach. Nimefungua biashara, kwa nini niogope losi? Michezo ya kimpoki kwake wanashtua kijuti. Mapenzi yamekolea, mtoto ananitosha. Hata bila mbolea nikilala tu naota. Wakikwambia mimi ni player ambie wewe ni kocha. Show za kitandani waznaga promoter. Watachagua sa unazika au unasafirisha. Wendo wangu wa maisha. Ah, unanitunisha. Ukiona najidai ujue nitajilipa. Ukitaka kuimba sutaimba na mimi.
Mapenzi kidani
kidani. Na ukitaka kucheza sutacheza na mimi.
Mapenzi kidani kidani.
Ukitaka kulia sutalia na mimi.
Mapenzi kidani kidani.
Na ukitaka kucheka sutacheka na mimi.
I'm in love. I'm in love. I'm in love.
Party up, party up, party up, party up, party up.